Yo, Luxy Gang, this make a rap jan. Kana maka microphone a zenga yako vanyo battery manyina kukatien. Rap jan, France bro, France. Kato jito, matina jembu, mwetu weti. Ibota nyoto sao, pia timara kada kiba jito. Hilari ngeyu, makaji wetu. Imiti timara kakajunga na inetu. Kato jito, matina jembu, mwetu weti. Ibota nyoto sao, pia timara kada kiba jito. Hilari ngeyu, makaji wetu. Imiti timara kakajunga na inetu. Pa wacharaka, chansu pe watimaraka. Kare pe watimaraka, awacharaka. Just put what in my raka, got it put what in my raka, I want your raka. Just put what in my raka, got it put what in my raka. I'm gonna make it to city in the newly added fresh with France for the beat. Give me the beat to work up and beat. It's a DJ I have to play just to repeat it. Whoa. Just to repeat it. Back up your mother for Congo, what I've been got. Chalo bad man, chalo hitters make a rap. Chalo make it the hitters. Whoa. Rap, rap, rap giant. It's my name. Kato chito, matina jembu, mwetu wechi. Ibota nyoto sao, pia timara karaki bechito. Hilari ngeyu, makaji wechu. Imiti timara kakajunga na inetu. Kato chito, matina jembu, mwetu wechi. Ibota nyoto sao, pia timara karaki bechito. Hilari ngeyu, makaji wechu. Imiti timara kakajunga na inetu. Pa wacharaka, chansu pe watimaraka. Karepe watimaraka, awacharaka. Chansu pe watimaraka. Karepe watimaraka, awacharaka. Speedy kuni bay chopi pe ku chopi any sign pingu chopi ngayo ngama chopi tingu body draw draw feel like chopi baby chopu
baby chopu.
Dan ma pulang tingu speedy yore ma rat enga tingu affair ku tingu yore ma rat ma wechi ye 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 tingu yore ma affair di ma raka enga jam ku de yore jam ku de jam ku de jam. Kato chito, matina jembu, mwechi wechi. Ibota nyoto sao, pea timara karaki bechito. Hilari ngeyu, makaji wechu. Imiti timara kakajunga na indetu. Kato chito, matina jembu, mwechi wechi. Ibota nyoto sao, pea timara karaki bechito. Hilari ngeyu, makaji wechu. Imiti timara kakajunga na indetu. Pa wacharaka, chansu pe watimaraka. Kare pe watimaraka, awacharaka. Chansu pe watimaraka. Kare pe watimaraka, awacharaka. I'm gonna make it to city in the newly added fresh with France for the beat. Give me the beat to work up and beat. It's a DJ I have to play just to repeat. Kato chito, matina jembu, mwetu wechi. Ibota nyoto sao, pea timara karaki bechito. Hilari ngeyu, makaji wechu. Imiti timara kakajunga na inetu. Kato chito, matina jembu, mwetu wechi. Ibota nyoto sao, pea timara karaki bechito. Hilari ngeyu, makaji wechu. Imiti timara kakajunga na inetu. Pa wacharaka, chansu pe watimaraka. Kare pe watimaraka, awacharaka. Chansu pe watimaraka. Kare pe watimaraka, awacharaka. Chansu pe watimaraka. Kare pe watimaraka. Yo, young Ray, road me a gobo to go. Wo, JKJ 251. Wo, DJ Dobby, DJ Rico Badness. Celeb don't big G. I come a management, nigga beat.